yande joni wittude e min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar Dianganta o ndera ko e kibaruji men ni julɗe 18 décembre ni ko julɗe leydi Niger ni juulama. On nanan ko hoorejo leydi Bazoum Mohamed Halido télévision mo leydi o waddi filla saɗarmaji ko bonondaji ndiyam waddata 18 décembre do biyani sappo jeetati lewru décembre ñalani noon ko ittana himɓe dillo wonɓe leyɗe noon ni ko barkinade le e duniyaro leydi Niger accaka gaɗa ɗum waɗini himɓe dillo wonɓe ɓe leyɗe CDA o gomɓe ɗo nder galluñeme kamɓe do ɓe gaɗi batuji kewɗi. Yewtere men pindinol min jahattana maraɗe ɗum do min kalan dow farratiji gonɗi nder rafi jeeyade nder leydi noonni tokko men nampirtol haalaer kibaruji men. Sappo e gueɗiti lewru décembre ni leydi Niger juuli julɗe mum ko duuɓi capanɗe jeego e nayyi ko leydi Niger ɗum do gollal waɗini sappo e jeɗɗi lewru décembre hoorejo leydi noonni o wurtake nder télévision mo leydi o yottini haalaji makko yaade to ɓiɓɓe leydi noonni gam barke julɗe 18 décembre noonni nder ko o haalini o waddi filla bonondaji ko ndiyam waddi noonni nder leydi Niger. O holli wiide ko waɗata himɓe ujune keme nayyi kamɓe fi o memi nani haala ka o haali dow télévision mo leydi Bazoum
Mohamed.
Bonondaji ko ndiyam ila jam waɗi e nder leydi amin ndi enda heewi sanne gam waɗi jaati korto himɓe ujunaji keme nayon laatiɓe ɗum memi ɗum en yo ga maɓɓe kay cuuɗi mumen puccami woɓɓede kono guese muɗum en woni ko ɗum yaadi oɗan galleji ujunaji capanɗe nayyi e keme jeɗɗe capanɗe nayyi e jeegon ko laati ndiyam ɗam boni noni ɗum himɓe hemre e capanɗe jeena e jeeyo mayɓe nder ndiyam ɗam endam waɗi ko wattude konno ni cuuɗi ujunaji capantati e jeegon hemre capanɗe jeego e go'o ko ndiyam ɗam liɓi région mo difadu konno ɗam ɓurtorude sanne sanne kono ko cofol koma dugui yoɓe wardi e sembe juwi himɓe ɗum enda bonnini sanne himɓe hewɓe na ko eggi nokkuji muɗumen ɗum bonnini deme kewɗe ko ndiyam ɗam bonnini ɗum waɗan milliard uji noga e joyyi français fa no holla wiide ke wajibi e nder région ji goɗon saabi ɗin gaɗa sigila golle e ballagaji sey min kiiso dow fi ko darto bonande ko ndiyam mawoto
certaines de nos infrastructures.
Sappo e gueccete lewru décembre ni ñalani noon ko ittade leyɗe duniya gam himɓe dillo wonɓe leyɗe noon hitande fuu leyɗe duniya no barkina ñalani de gam duniya andine hakke himɓe dillo wonɓe noonni nder galluñeme himɓe dillo wonɓe ɓe leyɗe noonni CDA o ɓe barkini ñalani de toɓe gaɗi batuji kewɗi noonni hikka haala kaɓe gatti yeeso woni himɓe dillo wonɓe no tefoɓe ko heɓa yeeso noonni nani ko Moctar ɗan yaaye o fantini jadimi Sakina Gazibou.
Les politiques sur les migrations
laabi hawjaali si ummotoɓe leyɗe mum enno jaaha leyɗe tuuba ko degon adoɓe laabi ɗi enda ƴamata neɗɗo fu ɓe joɗini noon nder bureau ji maɓɓe iɓe joɗɗina laabi ɗi endan himɓe nawtoroɗi wala fuu moɓe kettinano amma minen nder sigila amin nde tokkiranɓe leydi Niger jewta noon naade joɗiɓe nder leydi Niger ɗi endan noon wala fuu momin kaldata himmo ɗum ɗu gam moƴƴinde fi ɓurna maɓɓe ɗan enda nder yaha wattaji maɓɓe ɗi endan ndumi fa hande iɓe peccida fina tawa maɓɓe ko soɗa enɗa caka leñi afrique ɗi endan
asa e bittiɗo ni hooreɓe gaya kawriɓe buuli kulle bonɗe yaru yaru noonni jaɓaɗe nder duuɓi an eɗi e nogay e go'o yaago duuɓi an eɗi e nogay e ɗiɗi nder département mo gaya nani fama ka procureur mo gaya Cheibu Issa o fantini Fadel Alou.
Min je mun toye waya kala kala akoy
min gari e wulide gineji droga si kewdo misali taba bonka kan yaade kinije tramol valium en diapezan e cocaine no wodi fa hande nebban taba bonka tawado der mun to di woni gineji tetadi le juude nimbe wujjobe dun nonana ko wara e wulede dum do cagande juju on hokkuno lawal non min gari e wulide di dum do na yes ardibe haus nokku onnom dimbula cede gineji drogue di ummata kona millioji keme nay sefa
goma kusammi den dari hudu
min jaan do soni ONG voix din mer dane inna asawe der wuro do soni be gadi kawral mabbe mangal gam wadugo tindinoje iyago to sukabe ummatore do fi satar maji ko woni no wattabe der biddam bonda ku e gadol golleji hirnyereji e jaral kulle bonde der jangirde lokkol nani fama ka Hadiza Seyni député non o fantini Awsu Abdrahman.
daane debbo gattan gan debbo fuu no innirawo gattol daane deedu kan woni huunde arandere hanade waɗe ko woni no waɗe noon hannde ɗoɗe janngirɗe leydi meɗen di kulle bonɗe toptinoje hakkilloji yimɓe kan noon cukaɓe janngoɓe lokkolɓe endan gonno jara minen rewɓe deni min ɓurtake min kaali dow huunde ɗo ɗum tabbintina ko huunde de enden ni huunde bonden huunde du fa hannden wonde no suura yimɓe jenne no haani cukaaɓe amin e enden ni ko e maɓɓe e boɗɗum yeru yeruji bonɗi ɗi enden coptinoji hakkilloji gan ɗum rimantaɓe jaam mi wari ɗo dooso hannden hana gam mi jeyaɗo dooso amma mi wari ɗo innde mi inna suka
non noon ni ko ɓurta lewru ni ko kalala o moɗum de o maayi ɗi leydi france noon mo asli mo nijeya kana leydi gadeloupe gollawol waɗini fedde alternatif espace citoyen asawe ɓe gaɗi batu maɓɓe gam miccitade e makko ɓe kokki tarik makko o bindowo dewte ñeñuɗo anduɗo tarik nani famaka professeur albert wright o fantini jadimin ali tajisir
omo tunde jon andal luggi ɗiggal noon nokkure ɗum noon fa hannden joɗɗinade gam findinde jeyaɓe leyɗe afrique ɓe anda ko leñol ɓaleɓe kan woni leñol aranol joɗɗingol ko wadda pinal e yaadu yeeso ɓiɓɓe adama leñol ɓaleɓe goldu fa hannden kan woni leñol aranol kingugol kemad leydi noon tawani caka leydi misira hannden e leydi soudan leñol goldu ni fa hannden joɗɗini laabi maral leydi di enden ɓe ñiɓi yimɓe leñol gol enden ɓaale ɓe kowiɗe nder jamanu maɓɓe oɗuni fa hannden ɓe ñiɓi saabere mawne towne de irtowirka muɗum ni heɓaka nder leydi misira toon ndu no woodi jon en annde luggi ɗiɗɗe dow hisabu luga e ko nandi titta iɓe goodi diina maɓɓe iɓe goodi ɗu ni fa hannden noɓe ñawtira ñawɓe maɓɓe
médecine
fedde leydi ni de jannginoɓe ɓe janngirɗe potorɗi isneb ni keŋaɓe kawri ɓe ɓurtini haala maɓɓe yasin toɓe goni iɓe tilsina gomnati leydi niger ɗo tan o laabi série aji dow fi koƴol jannginoɓe liggotoɓe noonni dow jonde gomnati ɓe kokke lambaji golle ko hana far lawol waɗugo tewtewru noonni ɓe gollida dow e duuɓi ɗe neɗɗo waɗi no janngina ɗoytanade e laabi série aji ko koƴol golle ɗum ɗoytane fijo dur woni laawol capanɗe nayi e tata ɓere ni ko leydi niger ni waɗete hitaane warde hitaane hikkani ɗum waɗata kenani wuro difa no gay e tati lewru décembre du fa yetto goo e lewru janvier noonni ngol laawol waɗini ko watta mbatugu waɗira nder ko woɗi noonni nder laabi gasuɗi hawrindeji ɗi rewɓe difa noonni kawri ñalaane asawe noonni gam lamnugo wurogon gam fama heɓo nani goto nder hooreɓe pelle rewɓe noonni madame hammadou zainabou abdou o fantini jadimin guide abdourahman
en koko wa déjà ce jour jahad difa wallan kar
hitande hikkande durwo pilaki laɓi nder difa watte ɗum saabi mbini komin ɓurti wuwude gallure amin nden lamnude nde heɓa to waroɓe ƴeewa durwo ngon taw wuro ngon no tunni miɗen jiɗi mo hen noon fuu wara waddude mballag mum gorko e debbo suka e mawɗo neɗɗo fo hinno ɓaade muɗum e dambugal ngal allah wan batu ngun no wooɗiri warɓe to durwo ngon ngara e jam kotira ley seyo gande ni durwo ngo waɗiri no wooɗiri fuu enen manete saabu nde région meɗen no ndo ɗon ɓuuwa du to on ƴame kokke ɗon goɗɗum saabu ko emo gonɗo ɗon gollana
tefol kuppumo leyɗe duniya ni ko waɗa katar 2022 kenga ɗum timmi leydi argentine ni kan heɓi kuppumo leyɗe duniya ko lattol bal noonni ko won laamol tataɓare ni ko wonno heɓa ana kuppo to ɓe gattani france gattanɗe nayyi e ɗiɗi noonni france heɓi ni tammal darja ko ceedi croati kando ni heɓi darja jandi kiriri noonni leydi argentine kando lionel messi kanko woni ɓurɗo bawal dellatoɓe bal ko fedde den noonni leydi france do kilian mbappe kanko woni ana dontori mawni nde fedde gattuɗo gattanɗe jeetati hoorejo leydi niger ni basum mohammed kenga naati yeeso pirtol hano nokkure to sarusi ko leyɗe afrique dow fi yehu wartaji lanaji piroji noonni ɗo nder gallu ñemey gaɗa mun ko heɓol habaru noon dow fi jahaale majji ko watta nder kawjaki oasi noonni fedde hawjine abiyoji non ni ko leydi duniya bangir leydi Niger habaru mo ANP wurtini Yasin no kuradini firta kanani kengan leydi Niger kan wodi bi en no kuje mawde non ni de rufisa rusi o ko gollal mun Burkina Faso no hen Mali kan he benen no hen der sigila golle no kure firtane kenga ko yehu wartaji abiyoji studio
kalangu Filinje do Muriel Talaka.
Namba chapante jenai e joi topere e go FM.
Tilaberi do Radio Tebonse.
Namba chapante jenai e jeti topere e joi FM.
Dolbel do Radio Goruol.
Namba chapante jenai e joi topere e go FM.
Sai la voix de la tapwa.
Namba chapante jenai e jenai FM.
Walam do Radio Baru.
Namba chapante jenai e joi topere e go FM.
Tera do Radio Liptaku.
Namba chapante jenai. E jetati tobere jetti FM
ayeru do radio suji
lamba chapande jena e jetti FM
bakilare do radio alher
lamba chapande jena e jetati FM studio kalambu
yewtere men pindinol ni fedde de Nations Unies hawjine fi himbe peroybe noni UN asterni sappo e joy lewru decembre ni der wuro maradi be gaddi batu ko pantinde himbe ko fantinde himbe noni do fi rafi jeyade der leydi don do gam fodugo hakkiloji himbe do fi o ko horebe kawjibe e fi gadol talki bi leydaku e himbe be gala talkuru ba worru hakkiloji mabbe fode do farrati ko wonder mun nani ko Muhammad Nayawu mutari horejo non kawjido fi hakkeji bibbe adama mo minister hawjine kite leydi nonni o fantini jade min Mohammed Mamman no fi o latori
lekozo
ko saboto rafi jeyede e leydi no heewi sanne hana joni lawo lamu no hadi innio hokka biidum bingu leyda ko mudum ga alle burdi niggol nokku go lawo lamu no hada sukabe tawtebe e der leydi di enda lati be saro mudum e andaka maadu fa hande sukandi maado mo windaka da heptal kundi meki waata heptal kundi meki taw saro mudum ko ngala tal kundi meki on suka no tidi fa heptal kur bingu leyda ko enda sabu wawa hollude noy wadi ko lati bi leydi enda
irsa ordonan dai dum wawi waddande neddo
le conséquences
chadale ko dum wawi waddande neddo kanni wonno jomum hebata hakkeji mum ko han hebe der leydi enda misal yaadu l'école mo gomnanti on neddo fa wana bi leydi enda wala lawol windede l'école mo gomnanti on enda sabu niger ka sa wala talkubbi ngol leydi ak fu abawata na atude le l'école ji gomnanti enda kasendu jomum wata hedde talkubbi tan passeport ko yirte jahangal gal enda fa hande jomum seni wala bingu leydi ak ngu hebata denaagu leydi ga jomum jaka e der leydi enda
asititala
dume gomnati leydi Niger wonno wada ganto irdum he bandum hewto dimado der leydi mu
pour lutter contre la patrie
leydi Niger hoyi labik duniyaru e do fi on enda la wodi sigila mo duniyaru ko jaar ko duniyaru e sappo enay wad duniyaru e noga enay do fi dur dugol e majjum na wodi labi ko na ko leydi sediawo hoyi duniyaru sappo e jeddi duniyaru e noga enay do fi on fa hande nden do fa hande do sabara minister leydi enda e koji sigila go do duniyaru e sappo e jeenay fa duniyaru didi e noga go ko jewto dur dugol rafi jeedi leydi ko hewto himbe dun enda fa hande leydi Niger tekiti juude kanyu e fedde le duna hawje de filo fero en ACR himbe keba do ko yirnan talki bingu leydi akum en hibbina
d'état civil et à la nationalité
rafi jeede e leydi iri himbe be dun wawi warde he mu
les personnes à risque d'apatridie
dun wawi hewtaade ka en woni jodi be der gure lati de ngon hakkuli kero leydi Niger e leede godde hon Niger Nigeria bene en enda ko lati kerdi diida ki wodi sako faame e wuro joomu sal Niger he en wawi hewtaade sukabe tawtebe no kuito sukab ala tim en jogete latibe du taro mo andaka no waydo dum hewto durobe hodo e gabe leydi warde leydi be tawrta talkur leydi bango tri en du konde du wa hewta
identité de quand de ces pays là
do min derna ton habaruji me e fulfulde seyde lamdo holli min jango min gaddan habaruji gom min gettuto mo kirtento jam hirti studio
kalangu Agadez do Radio Nomad FM.
Lamba Hermi Ego o Topper Ejenai FM.
Radio Sara.
Lamba Chapande Ejenai Ejeti FM.
Arlit do Radio Ikokan.
Lamba Chapande Ejenai Ejoy Topper Ego FM.
Do Radio Kausen.
Lamba Chapande Ejenai Enai FM.
Chiro Zerin do Radio Azuru.
Lamba Chapande Ejenai Ejenai FM. Studio Kalangu.